Ey, nimejichanganya. Mifuko meja tuna wananita chakala noti chakala gabo chakala duma chakala mpoki chakala kaya nilingia chakala gosi mili mvuvi sometimes napiga chakala boti usishangae mkubwa sina hela uhai ndo kitu pekee kikubwa kwa masela kisi kijitusu na ungatela mana ndane boxa na miliki mua flani mkubwa kama fela na mwambia konde usikonde sitaki mbamba nataka bonge gibonde chonde usimgonge kama demo anatumia vidonge usimombe usiombe tu bonge kinyonge huku wana wanalewa monde kikombe haijali sugari ama tonge tusonge mwambie ni mbuzi asilete mazonge cha ng'ombe cha ng'ombe
sasa ndani kwa kabisa shatwa kafara maisha yangu shatwa kafara nisitingishwa na vingi bado ni mara nimevuka mingi misara sinichukule kinyonge usio kinyonge usio kike kinyonge usio tunakiwasha tufike kinyonge usio kinyonge usio kike kinyonge usio
kwa koga matusi wezu kaibadiri ngozi waswahili washasema kwamba wema hauozi huna baya wema tokifa leo wema hauozi anaye kula kitu mendo dem na chill nae mwana kiwa smith mendo fingo nae nae nikizi shika na lecha wana wanawe ntalala mabema ndamba buksa nifulio mesi yes, no one can stop plege kipwilu no one can stop nyeki no one can stop bando ata samaki anajua no one can't stop chambo. Bangladesh, sombo ni kuja studio ni kipanga mavesi. Mbele mtoto mtule kona kanga nyepesi. Welinga tu mama kama danga.
Sasa ndani kwa kabisa shatwa kafara. Maisha yangu shatwa kafara. Nisho tingishwa na vingi bado ni mara. Nimevuka mingi misara. Sinichukule kinyonge usio, kinyonge usio, kike kinyonge usio. Tunakiwasha tufike kinyonge usio, kinyonge usio, kike kinyonge usio.